kucha leo nira na kupati. Baishu, lost aki stressi. Huku zimeshika, bora ujilete ndani. Halu, wani shingapi? We kuja, kama, kama umependeza. We kuja, kama, fuko mejibeba. I just wanna dance, hey, just vibing. I just wanna dance, just vibing. Tule happy, leo sherehe.